This is an MUT Radio podcast.
Angikhethile mina awamatata
awusukani matata exactly 11 o'clock emsebenzini wakho MUT Radio Shape and Only the Future. Gijimela phaya kuma-socials MUT Radio kuna wonke ke Facebook, Twitter, sasekuba khona u-X kama sekuTwitter,
sekuX
lapha ku-Instagram nakhona ke lapha ku TikTok MUT Radio ngene lapho tshela khona ndike ilike umsakazo ngithi nje www.mut.ac.za/MUT Radio ngene ndike ilapho tshela khona igama lohlelo ushoni wengoma no King Africa ehamba ke nebuti omncane sikhiya ngencina ncama ngembadada njalo ngo 10 kuya ku 12 khona la imsozini wakho ngempela ke singena siyangena nje ngempela ke emunye umzuzu singenile kulona ke ihora lesibili
futhi njengamanje ngizokukhumbuza umlaleli ukuthi ingozi siphuma kuyona yipi. Siphuma kwingozi zingikhumbuza Never Never mesine ingoma eyintathu Triple Play. Ingoma yokuqala esidlalile sidlalela laphana bathi uMan V ngilimele mina esibili kwaba uJivers emnikethe singalifanisa nani esithathu kube uPrince Phakela ethi nje ngikhethile mina bezibe intathu ingoma zothando njengamanje esikhathi sesekanje sesikhomba ngqo singene kwingoso kade uyilindile mfosi lapha ekhaya kade uyilindile emlalela lapha ekhaya uthi kanti ngena nini ngifuna ukuthi baphethele iphi iciko namhlanje
kanti ufika nini lo ngakithi
ufika nini kanti umkhaya ufika nini umkhaya ufika nini X ufika nini uDali
Mthethe
ukhona ugaleleke ligcwelindlu ungaze kujabulizisa sithi hayi uyiqamba manga ukhona
za ube manje sidayisele nasingane ngulubise sakeni
ugaleleke ligcwele istudio futhi bathi sibuko sama nono akuyona inkosi yama nono isibuko sama nono shothi yangiyinono mangiyibuka lapha kuyena
angazi ma esingaqinisekisa ndlo uthi uyinono
imina ngingazibuka kuyena lapha wena ungazibuka somewhere somehow
Suminithi libubene ihora lesho mino move emsazweni wakho iMUT Radio ingosi sibolanda fresh asipolisi maseko khona ngiciko ngempela ke namhlanje indlini yokusakaza usibuko samanono usilandisa nje kafishane ngomsebenzi wakhe ngempela ke ukuthi ke uqale kanjani usibuko samanono ungena emculweni usibuko samanono uba sizokhuluma nosibuko samanono namhlanje oyiciko lomculo kamasikandi umculo wakhe ethi uthandayo nesuthakatsela nje kakhulu mfowethu asikubingelele siphinde sikwamukele emsakazweni iMUT Radio
buti angibingelele kuze zonke indawo lakufinyelela khona nomsakazo lo obingelayo usibuko samanoni lingodelihla abanye mathi ifika muva mfana magama maningi wathonisa zangakubo ngenxa imisebenzi amavela bebeka amabala kuhle wengwe bekhohle ithi vele idla ngamabala abalo ngisho behamba nabo bephila nawo bedla nayo umbala yonke njengoni wabuya ngakuthi umbeke phi ngibingelele nje kuze zonke indawo lakufinyelela khona umsakazo sesisafika kade silindile
awumfowethu ngibona kade ngempela bekulindile abantu uyabonisa ayibo kanti usibuko samanono besiqambele amanga yini noma ekhama mpunge umayitho besemsakazweni MUT Radio qhaba ukuthi uyena impela ke usibuko samanono ukhona ngempela ke endlini zokusakaza ngeqathatha mfowethu silandise kafishane mfowethu abafisa ukumazi usibuko samanono abangakamazi ungenile endimeni yomculo usibuko samanono ubani udabuka kuphi ukhulele kuphi siye ngeyigaba zemfundo ufunde kuphi kanjalo kanjalo nokuthi nje ukhule aziwa ngani usibuko samanono nje wasesimazi njengosibuko samanono namhlanje
usibuko samanono igama la lesikole umsawe nkosi wakandaba ngidabuka enqutho usibuko samanono umfana nje wakandaba umsawe nkosi wakandaba ngidabuka engqaweni yasenqutho emadwaleni
ya
abaningi bayazike la kwakhe khona imfezi emnyama
koza ngane mbele lapha ekhaya ke ngokuphazamiseka kube nobuhlici hici be technology khona la ngaphakathi ezindlini zokusakaza isayichaza nje mfowethu insizwa madododa ukuthi ke ingubani idabuka kapi sibuko samanono mfowethu ungasishaya mfowethu uxoxinyeka kakhulu mfowethu bese manje siphinde sixole phansi uzomlaleli ezwe kahle wena usephinde waphazamiseka ngale khaya ukuthi masikhuluma ngosibuko samanono sikhuluma ngobani
masikhuluma ngosibuko samanono sikhuluma ngomsawe enkosi wakandaba osuka endaweni yasenqutho emadwaleni ngoku khula ngikhulele khona nje emadwaleni ngazalela khona ngakhulela khona isikole ngaqala amabanga aphansi ngaqeda endaweni okuthiwa isemhlangeni isigama lesikole kwakuyinduduzo primary school ngadlula ngayesikhumbuzweni secondary school njengamanje ngila emangosuthu ngifunda khona la ngaphakathi usibuka samanono wakhula vela aziwa ngumculo vele ngoba umculo into engayiqala kusukela primary from grade 6 bakuthi noma kuma creative arts ngakusasikhanda ama group sicula isicathamia sicula umaskandi kwaya ngafika high school la ngafica khona ukuthi izinto ziyenzeka ngathola ifoni ngaqala ngakhanda amaqembu kwakukhona iqembu nje wakuthi abafana bomdunuso sasicula sicula kodwa sisa recorda ngamafoni safika ke izinto singakazazi izinto sa recorda ngamafoni ngalikhanda lelo qembu nabafowethu engangiphila nabo ongidido onqama sekadlula lapho ngabe sengithola i-offer komunye ubafo owayese esethe ukukhula khule azing i-studio akhane ngingena e-studio ke ngangena nge-feature yakhe sayishaya ingoma kuze kube manje ke lokhu ngangena kanjalo nje sibo samanono akhula vele aziwa ngomculo vele nokugqoka ngoba igama elithi sibuko samanono kahle kahle ngangilithole ngifika kwa 38 kwakuyigama elalisuke engezweni ngangifika vele ngiyisonke la ke vele kusuka kudala sibuko samanono akhula kanjalo
but hey overle wayihlaba ngiyibala ngithi ngizafuna ukuya lapha yakuthini leli gama elithi sibuko samanono liqhamuka kuphi sekuthiwa nje kunesibuko samanono elapho esiyibukela thina khona njengamanono
yeah
but uphinde wakubalula nje kahle kunokuthi ke endimeni yomculo wangena kanjani kasi nokuthi yiphi insizwa eyakuvezayo endimeni yomculo kuzovele kusukela nje ungenile endimeni yomculo ngoba phela siyazi ukuwe wakubalula phaya ukuthi wakwenza isicathamiya wanamaqembu ahlukahlukene wakhuluma nokuthi kuneqembu ngempela akuthiwa abafana bomdunozo noma kubize kahle bomdunozo futhi yile yakholela ekuthenini uze wenze umculo wamasikandi siyazi zikhona nje iy'nhlaka zomculo ezihlukahlukene lena wena ekudonsela emculweni kamasikandi yini enokuthi ubani lokhule ubukela kuyena wathi no ngelinye ilanga ngiyafisa ukuthi ngifinyelele kuleliya zinga akulona
umuntu engakhula ngibukela kuyena ekhaya kwakukhula kudlala imfezi emnyama vele ngoba yasendaweni idlalwa kakhulu so ngakhula ngibukela kuyona vele ngifisa nami ukuthi ngelinye ilanga sengathi ngingafika la imfezi emnyama eyafika khona ngoba umculo wakuyinto engivele ngiyithanda kakhulukazi ngisakhula sisalalela osimonyo sentombi silalela obabhekumuzi oba umfazi omnyama uyinto vele sasiyenza ngikhumbula nje ngekhathi kusekhona i-East ne-West sakhona amaqembu sasiyenza lonto esikoleni sihlukanisane ngamaqembu bese siqophisana ngengoma ngibukela kwimfezi emnyama kakhulu ngikholela kakhulu imfezi emnyama iyona eyazi yangiholela ekutheni ngize ngiqale nami ngithi hayi ngiyayenza lento ngibukela kwemfezi emnyama ukuthi isuka la ngisuka khona nesimo sawo ngiyasazi iyafika kodwa la ifike khona so mina ngingahlulwa yini ngabukela kuyona ngabe sengiyayenza lento
fowethu sibuko sama cishe ngathi sama ex
lento yakho nama ex
sibuko sama nono mfowethu ngiyakuzwa ukukhuluma ngemfezi emnyama la mhlambe mawubuka indlela yokudayisa ke manje because ngiyacabanga ukuthi ngaleso sikhathi leso ngufundo oma grade 8 usafika endimeni sazama nje ukuqala ukungena emculweni kakuse khona amakhasethi kakhulu nama CD mhlambe mawubuka uqhathanisa indlela yokudayiswa ngayo ukuqala ama CD nale yamanje sidayisa manje online mhlambe wena ngokwakho njengesibuko samanono uyakhalela yini ukuthi asikufikanga lesa sikhathi sama CD mhlambe bo ufisa na uthi uphushe ngaso noma uyajabula nje ubufico sifuca lesi sa online
yangijabulisa kakhulu ukufica izinto sezilula ngalendlela ngoba akusadingi ukuthi uye bantwini akusadingi ukuthi uphathe izinto wenze imicimbi usiyakwazi ukuthi abantu ingoma zakho bafinyelele kuzo nganoma ngabe bakuphi
yeah
ngoba kunendawo la singakwazi ukufinyelela khona silethe ama CD mhlambe nama USB kodwa ngokwa online umuntu noma umuphi uyakwazi ukuthi afinyelele noma thi ukuphi uyakwazi ukufinyelela emsebenzini kanti futhi lokho kusize kutheni ubone inzuzo ngoba ama CD isigcino agcina esedayiswa nabantu bangaphandle uthole ukuthi asayenze inzuzo singabaculi so kwasiza kakhulu ukufika kokudayiswa komculo online
yezokana mfowethu wayibeka nje mfowethu ukuthi bese kunelethiwa iParis ekuyiyona ebiphinde imoshe kakhulu umsebenzi wamaciko. Uzokhumula umlalelo emuthi radio sayona ke ingosi yakho emnandi kakhulu futhi khona ke sibalanda fresh asipolisi maseko njengamanje umsakazana wakho emuthi radio sahle na insizo usibuko samanono mina ngigama u King Africa ngibeke nobuti omncane njalo ngo 10 kuya ku 12 mfowethu sibuye kusibuko samanono mfowethu siphinde sibuye kuwena mfowethu njoba umfundi futhi la emangosuthu University of Technology uphinde futhi ube yiciko ngala umsebenzi wakho futhi ukwazi ukubalansisa kahle uwenza kanjani ukuthi ubalansise umsebenzi wakho wesikole nomsebenzi wakho ukuba yiciko la endimene zomculo nokuthi masiphinde sibheka ngabe into okuyiyona oyifundayo mhlasimbe la emangosuthu iyahambisana yini nekhono lakho lomculo noma kubalansisa kanjani kahle
ekutheni ngibalansise phakathi kwemfundo nomculo ngiyaye ngibeke kuqala into oyiyona yona eyangiletha la ukufunda so ngiyangibeqala ukufunda then umculo into engiyaye ngiyenze ngoba vele into efana nomdlalo ngimina mangiyibhorekele bese ngenza umculo kodwa ikakhulukazi ekufundeni ngiyaye ngiqale khona ngiyaye ngiqikelele ukuthi ngoba iyona nto eyangibeke emangosuthu ukufunda ngakho ngiyaye ngiqale ngakho ngiqale ngifunde bese ke imvamisa ngijwayele ukukhipha mase kuzophela unyaka noma ngama holiday la sengibona khona ukuthi ayincindezi yamanje ayikho izifundo engizenzayo ayayihambisana ihlobo ayihambisana ihlobo ngoba engizenzayo ezomjiniyela manje ayihambisani nomculo zinencindezi impela zona kodwa hayi ayihambisani nomculo kodwa ingakho ngiyayenza futhi show ukuthi ngiqala ngomculo ngoba zinencindezi le zifundo engizenzayo
omunye uzobuza lapho hayibo izifundo zobunjiniyela phela siyazi lapha emangosuthu ukuthi isona yona sikhungo semfundo ephakeme esihlonishwayo futhi kakhulu njengezinye masibheka la kwezomjiniyela ngabe mhlasembe la kwezomjiniyela iyiphi le course oyenzayo unyaka wesingaki noma semester yesingaki
ngenza unyaka wesibili i course i construction management and QS quantity surveying
oya fokuhlaze ama bridge lapha emamoli konke lokho singawe nemoli
ya ningawe sikho
mfowethu but before siqhubeke nje kunembuzo engifisa ukubuza wona njengobhuti omncane
yeah
imbuzo nje emthathu mawuso iphendula ngeke ngisho ukuthi uright futhi ngeke ngisho ukuthi wrong ngizosho umlaleli ekhaya nje ukuthi abakulalela uthi asibe kusamanono wazo sihlaza siyinquthu mfowethu umbuzo oqala uthi yiphi njengoba sizula ukuthi kuyinhlolovo yakho uchaza ukuthi imfezi emnyameni umuntu obukela kakhulu kuyena sithi isihloko sengoma imfezi emnyama efisharish ekhona umnyuvu ingoma imfezi emnyama iphume kulonyaka ngathi 2 months back yeah imfezi emnyama yefisharish umnyuvu sithi isihloko sayo noma mama ukhumbula ama lyrics anga icula ithini Hey nganginike imbuzi. Longile bese asidlulele phambili. Asidlulele phambili.
Esacabanga nje sebe
sacabanga. Imfeze emnyama mfowethu ngabe kuliqinisa ukuthi yayigida ngoma lamgqumeni noma ingoba kwakumfo wabo.
Lutho akuloni iqinisa ngikhumbuli impela igida ngoba kufika kwa emculweni yafika nje isimfezi vele. Ayigazi gida lapho ayigazi
ayigazi okay okugcina kunesisho esithi buchitheka bugayiwe uyasazi
yeah
mhlambe mongasihlaziya nje njengesibuko samanono ngasi sichaza ukuthini
ngingasho ukuthi sasisho sisho ukuthi kuyenzeka ukuthi sekuhleliwe konke ebese uvele nje ukungaphumeleli ngaba ukuthi kuhlelwe into enhle ngaba ukuthi kuhlelwe into embi ngomuntu igcina ingaphumelela ngichitheka bugayiwe
chitheka bugayiwe
kungaphumelelanga bekuhleliwe
mfowethu kuyosho umlaleli ekhaya ukuthi ushayele noma ugejile yini angathi noma singabuye lana kokuqala noma sisale sesidlula
abe egunyamathe wayona engathi isathe
unyamala hey isengikhothiwe ngaphela ish
Mfowethu ake siphinde sibekelana sibuye kona ngempela ke umsebenzi wakho mfowethu ngabe mhlasimbe kukhona obathembisa kona abalaleli bomculo kaMasikandi uthi mhlasimbe usibuko samanono kulonyaka uza naloko noma mhlasimbe iyiphi umuphi umsebenzi osebenza lapha ekwawo ofisa ukuthi abalaleli bomculo kaMasikandi baweseke baphinde bawudlale futhi endaweni eyifanele
kulonyaka ngingasho ukuthi ngakanani ngihlelile isifiso sami bekuthi kube iphinyana noma mangasibuye emakhanje basizovala nje
Yeah.
Kodange ngokuthi mina ngizimele yabo anginami manager ake kumuntu ongiphethe ake kumuntu owazi ungixhasa so mangi zwengikhiphile kusokuthi nje abafowethu engiphila nabo.
Yeah.
So kuzuya ngamandla abafowethu kodwa khona ngiyathembisa khona kuzophuma ungaba ingoma eyodwa kungaba iEP. Kodwa futhi ama feature khona ikhona ingoma engenayo show ukuthi izophuma nini ebengifeaturishe kuyona. Kodwa bekuyi-version yepiano ke la.
Yeah.
Ngafeaturishwa kuyona isihloko sayo sithi ngijabule. Ikazulu Oceans no Migori featuring Sibo Samanon. Yibona bazokhipha update ukuthi izophuma nini kodwa siyenziwe ngiyakhipha iclip izolo ngikhona kule ngoma leya ngafaka indlela engene ngayo mina.
Yeah.
So emva kwaleyo ngoma leyo ngilinde noma yimapha ama feature kodwa okwasibo Samanon umsebenzi uzobonakala ngicabanga ukuthi phakathi kwa July no August.
Yeah.
Mhlawumbe kuzoba isingili noma kuzoba iEP kodwa khona kukhona kuzohlangana.
Mfowethu sasovala ngesiphindi sibhekela na emculweni wakho nje kwesibuko samanono ukuthi imaphi mhlasimbe amaciko ongathi uyafisa ukusebenzana nawo obona ukuthi mawungathi kuthiwa uthola ithuba lokusebenzana nawo ungawuthatha umsebenzi wesibuko samanono kubeke kwelinye izinga kusukela kuleli zinga okulona njengamanje siphinde sibheke nokuthi ngahlambe ungakuthanda yini noma ungakuthakasela yini ukusebenzisana namanye amaciko noma ukuba nabantu abazowuphatha umculo wakho phinde bakuseke noma uwrite usibuko samanono
ngingakujabulela ukuthola umuntu ongangisiza okanye noma ongangiphathela umsebenzi njengoba ziningi izinto engizenzayo kungasiyo umculo kuphela ngibe ngifunde nangapha ngakujabulela ukuthi ube khona umuntu ongiphathele umsebenzi wami sibuyele kutheni umbuzo oqala ubuthini manje
umbuzo oqala iliphi iciko noma imaphi amaciko ongafisa ukusebenzisana nawo mhlasimbe ukukhuphula umsebenzi
amaciko engiwabheke kakhulu futhi engangijabulisa kakhulu ukusebenzisana nawo ngawulimithi kube umjolisi ubu mmenzi bese kuba impenze eminyama ke njengeqhawe la.
Aw madoda.
Yeah.
Mfowethu ngempela ke isikhathi siyabaleka ngempela nje manje masikhomo themizo ngempela ke ishumi nesikhombisa libombene ihora leshumi nemuvo esisa kuyona ke ingosi ethi siba landa fresh asi police masego.
Kancane King Africa futhi ngikungene ma Devin wesibuko samanona. Ngiyakuzwa ukuthi uyafisa ukuthi usebenzisane no Limit, uyafisa ukusebenzisana no Menzi, cela ukugxila nje kulabo bobabili. Mhlambe asike sithi ukhipha isingile.
Yeah.
Shuthi kulo singile leyo, it's either basebenzisa bobabili nomsebenziso yedwa.
Yeah.
Ubani ongamsebenzisa? Yazi ngibuzwa yini mfethu?
Yeah.
Kusukela emva kwe Mother of All. Makhona umculi osebenzisa uLimit mfowethu wenza show ukuthi umenza kamshiyi uAlimgube kunengoma abafeaturishe kuzona ufeaturishe uMenzi wafeaturishe uLimit base bafeaturishe bobabili kwayodwa eyodwa uLokhuza umJumdumazi ufeaturishe uMenzi wafeaturishe uLimit angazi kwenziwa yini uthi kusukela nje emva kweMother of All benza show ukuthi mebethatha oyedwa nomunye bamsebenzisa angazi noma mhlawumbe khona into abayigwemayo noma kwenze kodwa nje konke engiyibonayo lapha phakathi kwaMenzi noLimit
unesimo sokuba yikhombo
noma mhlawumbe bafuna ukuba ngathi bathatha iside Nama afunde ngathi baqhaza kodwa khona into abayigwemayo abacube maskandi ngalezantsizwe
mhlamba ngisizwe ngike lakhe iside
iside nje ukuthi
ungenze njani
ngangiyakuzwa nawo babala bobabili ubalo yedwa kanti mangathi ukhiphi iphi mhlamba ungathatha oyedwa noma mhlamba kubathathe bobabili angazi
hey mhlamba ngingathatha oyedwa kodwa kungesikho mhlamba ukuthi abalingani ngamandla kodwa ke ngingathatha oyedwa angingathathi isayidi kodwa bengicela ukuthi nje
ungasho ukuthi ungabuthatha abantu ya
kodwa nje isigcino mhlawumbe ngathatha yedwa kodwa ngomsebenzi wabo muhle kakhulu bobabini
ya
muhle kakhulu umsebenzi wabo ngicanga ukuthi ngakho bengasale endaweni eningi
yakuzwa mfethu sigoqe king
mfowethu sekunakele ngempela ke kakhulu abafisa nje ukuthola umsebenzi wasibuko samanono ku TikTok lapha enkundleni zokuxhumana ko Facebook hazimele yatholakala nijongo ko Instagram sina nje amaciko amaskandi sibuye sokuvela phela Instagram ngingazi ethi bakuthola kuziphi inkundla zokuxhumana abafisa ukuthola abafisa ukuqasha nabafisa ukusebenzana nawe nabafisa nje ukuxhumana nawe ngokomsebenzi wakho bakuthola kanjani bakuthola kuphi
inamba engisebenzisayo ixhumana nje nami ngqo 081 813 3905
asiphinde number
081 813 3905 ku TikTok usibuko samanono 01 ku Facebook sinali page usibuko samanono Hey, ku Instagram bese ngakatholakala uformal kakhulu.
Mfethu, simhlobanisa ngani usibuko samanono nabanye usibuko samanono mhlawumbe zofica abanye usibuko bamanono bese bebaningi lapha ya.
Eh. Usibuko samanono uma nje uzongena ku profile yakhe ngiqale Facebook, muzongena ku Facebook ku profile ka Sibuko samanono. Uzofica kwi-cover kukhona isithombe se-cover yengoma le engigcine kuyikhipha umuntu wami.
Yeah.
Ngigcine ina 1.2k followers ngoba bengagcinanga kakhulu Facebook kodwa ngathi bi 1.2k. Ne number futhi lengishoyo uzoyifica ibhaliwe lapha. Na kwi-bio futhi kobe kubhalwe isho ne email eumsawe nkosi umsawenkosindaba20@gmail.com. Uzofica nje lezi zinto ezibhaliwe kanjalo
lapha. Original Sibuko samanono lo.
Na ku TikTok usibona samanono 01 bengingakamboni komunye bekusibona samanono 01
shothi nje yakho 01 no 02 years Mfethu asikhiphike kanjalo uliciko sikhipha ngaye ngoma yakho mfethu emnandi kakhulu oqeda kusho ukuthi ikhona labana khona lapana kwi cover Sibuko samanono featuring Voiceless bathi nje umuntu wami
yebo
mhlambe ungathanda ukuthi uqale uyicule nje live bese sibe sidedela.
Yeah.
Sizabalalela ukuthi kahle hlona ngampela ndocula lapha.
Hayi mini impela. Ey ukuthi nje bengithi bekuthi ngizophatha isiginqisa manje ubhuti lo no voiceless ube sethatha uhambo lenginayo ngoma nouyena ongishayelayo isiginqisa.
All right, all right.
Ingoma ihamba kanje.
Uvela ucaba ngumuntu wakho. Umkhumbule ibingeke into ongayenza ngoba yena ukude. Uvela ucaba ngumuntu wakho. Umkhumbule ibingeke into ongayenza ngoba yena ukude. Umcaba ngisemoya izela, umcaba ngisekhopho zela. Ucaba nguhle bakhe uyangicaza mama. Aw darling sendele isombe ngubone.
This is an MUT Radio podcast.